It's an invitation to a great taste. Whether you like it with Coke or enjoy it icy. Whether it's a pregame, a game night, on a sunset, or by the sea, just spice on with Captain Morgan. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years.
Genie X double six.
Siku hizi napikiwa karimati Eksi kazi yako kumia Alafu, alafu Ananipaka nyama ya nindafu Alafu, alafu Inakuwa kachipsi kavu kavu yeah. Alafu, alafu Alafu, alafu yeah. Alafu, alafu Anakuwa kapata ya nichafu Tamani utatoka denda We, kwenda huko mwana kwenda Nilikupa moyo we uka utenda Asuma riri rari rari ra Ururu rari rari ra Asuma riri rari rari ra Ururu rari rari ra Nimekuwacha rari rari ra Nasikupendi rari rari ra Na umebaki rari rari ra Ururu rari rari ra Alafu, alafu Ananipaka nyama ya nindafu Alafu, alafu Inakuwa kachipsi kavu kavu yeah. Alafu, alafu Alafu, alafu yeah. Alafu, alafu Anakuwa kabata ya nichafu